Kuwa Tony Kadeila, kuwa na Shoki Taylor.
My fight in the late, nice new love, new lale flat. Need definitely hardly dangerous. I'm first to shoot the first. We bad, we hard, we tough. We mad, we glad, we rough. Bleed out, scream a pizza. Eat that to back and dust. Me back, you lamb the dust. No, none can best your ass. After cook, quench my thirst. First in the daylight, my fight in the late, nice new love, new lale flat. Need definitely hardly dangerous.
Kuzini kangumu, hakuna otherwise breako yangu kangumu. Siezi mchikia njumu, na haja nkata hadi kamunju. Na hisi kumeza sumu, jumanze ni kuhard ni kutafa. I'm so sad, cause, hard it tough, hard ni tough, freza hard it love. Hard it tough, hard ni tough, freza hard it love. Hard it tough, hard ni tough, freza hard it love. Hard it tough, hard ni tough, freza hard it love. Hard it up, kwanza ukija kirap tazidi uone jirap. Napenda yetu lab, woni just do fiti. Funika staki wa kudigi binti, kutoe mosha tatu zidi city. We uoni misi wale wapeke miti. Disha nifanya nimezunguka zunguka na wasanya nina ruka ruka. Ju design na ulala utadhani nina buruka. Miso buru npate kwa mbulu na katululu. Wanadhani nimembulu na suka manzi ya uhuru. Sijui ni ainu wae guru. Inabaki amale kucheni ya Mr. Skinny. Kitapi kwa brain na Mr. Dini. Na techi download juisha kuwa up high. Inacheza na receive free call. Looking die when you call bora. Usidunge kunigeuzia ball.
Africa daylight, my fight in the late. Nice new love, new lale flat. Need definitely hard, need dangerous. Shafas in the daylight, my fight in the late. Nice new love, new lale flat. Need definitely hard, need dangerous. I'm first to shoot the first. We bad, we hard, we tough. We mad, we glad, we rough. Bleed out, scream a pizza. Eat that to back and dust. Me back, you lamb the dust. No, none can best your ass. After cook, quench my thirst. First in the daylight, more fight in the late. Nice new love, new lale flat. Need definitely hard, need dangerous. First in the daylight, more fight in the late. Nice new love, new lale flat. Need definitely hard, need dangerous.
Shaishika dem, shaishikizia game. Lakini utam zote zilikuwa the same. Antaka antaka bolingo zangu wazinyonye. Nimekuara na shingo ni momonye. Aital gale mdani ya tenje. Wewe ndo memu ngekuwa subject. Ninge kuchagua kemju. Wewe ni mgumu kama vile ngumu. Yani hard to get. Ndo ufikiwe lazima mse kuwe na target. Na kama bet lazima ni kuplace ni seti. Ndo time ni meset issue. Swasilie ni ukutumia kama tissue. Ispende juu na rap.